waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Wasiirka ganacsiga dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa sheegay inuusan weli ballan uu kula kulmo ka helin dhiggiisa dalka China kadib markii ay China mamnuucday in dalkeeda loo dhoofiyo hilibka lagu qalay 4 warshadood ama xarumood oo hilibka lagu qalo oo Australia leedahay. Xiisadda ka sii daraysa ee u dhaxaysa Australia iyo China ayaa khilaaf ka dhex abuurtay isbahaysiga dalka ka taliya, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanadu ay ku eedeeyeen China inay cagajuglayn waddo, waxayna ugu baaqeen dowladda inay difaacdo madax bannaanida dalka Australia. 4 warshadaha lagu qalo xoolaha oo Australia ku yaal ayaa laga mamnuucay inay China u dhoofiyaan hilibka lo'da, iyagoo sidoo kale safka hore ka galay waxaa laga cabsi qaba inay isu beddelo dagaal ganacsi oo labada dal dhex mara. Laakiin shirkadaha go'aankan uu saameeyay oo uu ka mid yahay madaxa Northern Cooperative Meat Company Simon Stall ayaa isku dayay inuusan rajabeel muujin.
Look, it's not the first time, so it's not a surprise. And we know that China has some strict guidelines.
Markii uu horeysay ma aha, marka la yaab ma laha. Waana ognahay in China shuruuc adag ay leedahay, marka waa inaannu shuruucdaas raacno. Wasiirka ganacsiga dowladda federaalka dalkan Australia Simon Birmingham ayaa sheegay in go'aankan uu la yaab ku noqday, uuna codsaday inuu la kulmo dhiggiisa laakiin uu weli jawaab ka sugayo.
We are pursuing every possible effort to advance Australia's interests in terms of beef and barley exports to protect Australian jobs.
Waxaan isku dayeynaa talaabo kasta oo aan danaha Australia ku horumarin karno, markay noqoto dhoofinta hilibka lo'da iyo sarreenka, si aan u ilaalino shaqooyin Australia. Doodayada oo buuxdo ayaan hor dhigaynaa China. China ayaa hore ku hanjabtay inay 80% canshuur saarayso sarreenka Australia ee dalkeeda loo dhoofiyo. Xiisadda labada dal u dhaxaysa ayaa ka sii daraysay laga soo bilaabo markii ay Australia ku baaqday baaritaan caalamiya oo lagu ogaado sida uu u soo bilowday coronavirus. Dowladda China ayaa sheegtay in hilibka ay mamnuucday uusan ahayn argoosi ay Australia uga argoosanayso. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dalka China, Shou Lijian, ayaa sheegay inay mamnuucidda uga jawaabayaan sumadaynta iyo shahaadooyinka caafimaad ee alaabada ama waxyaalaha ay Australia ka soo dhoofsadaan.
To ensure the safety and health of Chinese consumers, China decided to suspend 4 Australian companies' meat products today.
Si aanu ugu xaqiijinno amaanka iyo caafimaadka waxyaalaha laga iibiyo macaamiisha Chinese-ka ah, China waxay go'aansatay inay hakiso hilibka aan ka soo gadano 4 shirkadood oo Australiana. Waana la socodsiinay wasaaradda Australia ee ay khusayso arintaasu oo aanu ka dalbanay inay si buuxda u baaraan sababahana ay wax ka qabtaan. Kasoo dafiraada inuu jiro muran ganacsi, warbaahinta dowladda China ayaa si kale u aragta khilaafka. Joornaalka The Global Times oo China kasoo baxa ayaa qoray in mamnuucidda iyo hanjabaadda canshuuruhu aan loo qaadan karin in Australia dhaqaale ahaan loo ciqaabayo ee loogu talagalay inay digniin u noqoto. Laakiin Simon Birmingham ayaa isagu door bidaya inuu niyad sami ka muujiyo khilaafka labada dal.
Well, China has said both publicly and privately that these are long-standing technical trade matters stretching back 12 to 18 months.
China waxay si publiga iyo si hooseba u sheegtay in arrimahan ay yihiin kuwa farsamo ganacsi oo waqti dheer soo jiitamayay oo soo socday 18 bilood. Waana aaminsanahay intaasi runtahay, laguna xalinayo iyadoo la raacayo xaqiiqda jirta. Australiana cadeymo badan ayay ku difaaci doontaa hilibka lo'da iyo sarreenka aanu dhoofino, ayuu yiri. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay mustaqbalka ganacsi dal ahaan.
We engage with all partners in good faith. With the purpose of ensuring the increase in global trade. That is the basis.
Sida cadnimo ah ayaan dhinacyada oo dhan ula hadalnaa, annagoo ujeedadeedu tahay inaannu kordhino ganacsiga caalamka. Xiriirkeena China taas ayaa gundhig u ah. Dhinacyo badan ayaanu heshiisyo guulo ah ka gaarnay, laakiin marmar waxaa dhaca kala aragti duwanaan. Waxaana u wajahnaa si wax ku ool ah innagoo danaha qaranka markasta ka eegayna. iyadoo ay socdaan dadaallo lagu xalinayo muranka ganacsi ee u dhexeeya Australia iyo saaxiibka dhanka ganacsi ugu weyn. Waxaa soo baxaya khilaaf u dhexeeya isbahaysiga taladaha iyo gudihiisa. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo ay ku jiraan senatarad Concetta Vreventi Wells oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa dowladda ugu baaqday inaysan isu jilcin China oo ay meel adag ka istaagto.
It is important for Australia to act upon those things which are within its control, namely a plan for reparations and a plan to deal.
Waa lagama maarmaan inay Australia ku talaabsato wax kasta oo awooddeeda ah oo ay ka mid yihiin in wixii khaldamay la saxo iyo in la dejiyo qorshe looga baxayo in dhaqaale ahaan China loogu tiirsanaado. Taasi waxay u baahan tahay geesinimo siyaasadeed. Nasiib darro ma dhowa inta aanu taas yeelanayna, ayay tiri. Xildhibaan George Christensen oo ka tirsan xisbiga Nationaalka ayaa dib u soo nooleeyay muranka diblomaasiyadeed bilowga asbuucan markuu ku hajabay inuu safiirka China Australia u jooga uu ugu yeerayo inuu ka jawaabo su'aalo ay weydiinayaan guddi baarlamaanka Australia ka tirsan.
I'm very worried about what China's doing at the moment. Harming our primary industries. It's all
aad baan uga walwalsanahay waxa China ay hadda wado. Waxay dhaawacayaan wax soo saarka dalagyada beeraheena, waxay wadaan cagaj jugleyn iyo xoog sheegasho mana yeelayno. Dhanka kalena afhayeenada Labour-ka u qaabilsan arrimaha dibadda Penny Wong ayaa ku eedaysay dowladda inay si xun u maareysay xiriirka China.
Look, I think the stakes are high. The relationship with China needs to be managed.
Arintu meel xun ayay maraysaa. Xiriirka China waxaa loo baahan yahay in si taxadar ku jira ay u maareeyaan ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada arrimaha dibadda. Waxay ila tahay in wasiirada arrimaha dibadda Marisa Payne ay shaqo dheeraad ah qabato, ayna hadalka yareeyaan xildhibaanada George Christensen oo kale ay tiri. Waatan wasiirada arrimaha dibadda Maurice Payne.
It is a very important relationship, but it's important to both countries, and I think it's important that we don't forget that.
Waa xiriir aad muhiim u ah, laakiin waa mid aad muhiim ugu ah labada dalba. Waana muhiim inaynaan taa iloobin. Waa xiriir qiimo weyn u leh Australia, waa mid qiimo weyn u leh China. Mararka qaarna khilaaf ayaa dhaca, markaasna Australia danaha qaran ayay ka eegtaa, ayay tiri wasiiradu. Wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Julia Bishop ayaa dooda arrintan iyaduna soo gashay.
I think some very calm and considered diplomacy behind the scenes, not through the media, is required at this point.
Waxay ila tahay in diblomaasiyad degan oo laga fiirsaday oo aan warbaahinta hadalla laysu marin loo baahan yahay xilliga la joogo, sababtoo ah cid walba danteeda ayaa ku jirta in cashara laga barto xanuunka coronavirus ee faafaya. Wararkii u dambeeyay ee coronavirus oo afkaaga ah ama luqadaada kala soco sbs.com.au xariijin coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.